Westside Music Blog. Drum bit.
If I say carry a mavo, it's a bizzo. JM Blues Party.
When get a good then if I see.
If I need.
Be Roxy.
Let's go.
Mujima wapo de ting, I will go for my money. Ndunduku mchima wame yangu kumakolei. So kungu kewa na uliende kea lola lobe. So ebi vishi meseti unakutuma na makozi wakulishina. Unakwenyika lola lobe.
Lola lobe.
Unakulia njisa.
Unakulia njisa.
Mchima wame wafu makolei kuliobe.
Wafu makolei kuliobe.
So kanda kulia njisa.
Bati mchima wakudetinga mosi mudami. Nondundundu kumuchima kwa kuku. Kuhela unyiki lafu yetu suku suku. Na kulezi ukamba kamfu ila otu. Tiatinu notu udimoni niyo. Buko fidensi ya kudetinga na ila desapu. Na kulezi ufumishi kumana. Time ya itade notine kukukana. Walala notine kukukonga. No repeat mchima ila wakutonga. Oji disisa kara mdami notine kukenga chamunga. Na keni mwenu kwami notine kukenga chamu.
Mchima wakudetinga ufuma mole. Maize ndundundu kumuchima wame yangu kumakolei. So kungu kewa na uliende kea lola lobe. So ebi vishi meseti unakutuma na makozi wakulishina. Unakwenyika lola lobe.
Lola lobe.
Unakulia njisa.
Unakulia njisa.
Mchima wame wafu makolei kuliobe.
Wafu makolei kuliobe.
So kanda kulia njisa. Kuhoka minamomu kushinga nyaka ya mye. Na ukafe na ukangu seza na bakwenu weka. Evibima na ufuila na bakali njoya vyo bakwenu weka. So kanda na wenye kalola lobe lobe. Museze mo, baby move on, move on. Mchima wako detinga we wangu fuma molei. Maize ndundundu kumuchima wame yangu kumakolei. Na makozi wakulishina. Unakwenyika lola lobe.
Lola lobe.
Unakulia njisa.
Unakulia njisa.
Mchima wami wafu makolei kuliobe.
Wafu makolei kuliobe.
So kanda kulia njisa.
Kanda kulia njisa.
Yeah. Mchanungu na kukufila keke. Vyeche kulia miwaseke. Watoko wale longu na kulweke. So kwako na limit ili vile keke. Kuhamba kana mangangu kupweke. Mistake wangu ya njishile. Kukuma nowe ya mi wangu nilishile. Uwe wangu ringile ya minyi vya fulile. Masoshi kusoto kangia kunoka mafule. Guli muzangi na weka. Nayo wena wautondeko weka. Ngwa kulweke chakuo na kusweka. Vya kungu kawa kawa nangu keza katweneka.
Mchima wangu kutetina wewe wangu.
Ifwenu.
Maize ndundundu kumuchima wame yangu kumakolei. So kungu kewa na uliende kea lola lobe. So ebi vishi meseti unakutuma na makozi wakulishina. Unakwenyika lola lobe.
Lola lobe.
Unakulia njisa.
Unakulia njisa.
Mchima wame wafu makolei kuliobe.
Wafu makolei kuliobe.
So kanda kulia njisa.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
The managers OG. The managers K Maka. Hey, Young Tuck. Big Tifa. One. B-Rox, I see you. Kalunda Guy. Mr. Vizo. I got you all. Yes I, yes I, yes I.
Mr. Blue Sparks on the beat. I bet you wanna catch a beat for being